Ngoti Yunus, sipo the boy kiboko Muki,
na huyu mtoto yeni sheri koko.